Merachose,
what na dugat?
Ni jomo ko wacho niya.
You watch what?
Ni gino ginyal date.
Mm.
Kata hero.
Mm.
Kata nyuomo, nyako moro moya gwen machielo.
Mm.
Kata marangi ne opogore gi mare.
Niski niya.
Mm?
Ni baba ni sema mama yao.
Mama yao.
Exactly.
Yeah.
Let's go.
Selini yuma sana Masela kani paka mitani Eti siku fai Eti mimi fala Na kupenda baby ntaku show love Sita kutenda baby staku waja Mapenzi baby kweli kikozi Wezi kuyaficha Utayatoa Ukuchagua rangi ulichagua penzi Langu kwako hata bila ukabila Hata wazazi wakileta zao ila Takupa yote baby ntakupaka ina
Baby Kuna vile unanita crazy Nakuita crazy driver Kweli mapenzi haya na
Probably I'm colorblind Only recognize you when you find it in your lover's eyes I see your soul and I swear it's one of a kind You find its keepers, they watch me keep what I find Was fishing for your heart and I'm so glad you took the bait And came with me to the island with no debate Now take your place, it's the princess in this fairy tale And read my heart and mind like you do your daily mail Baby, kuna bila unanita crazy Nakuita crazy Driver, kweli mapenzi haya na garangi Baby, kuna bilo na nita crazy Na kuhita crazy driver Kweli mapenzi haya na garangi
Mzuri wako siyezi linganisha Wengine staki watatatanisha Bola na mina una ashafanikisha Baby usijali matatizo yataisha
Crazy, crazy driver, like the road is smooth.
Baby, yeah. Kuna vile unani drive crazy Na kuita crazy driver Kweli mapenzi haya na garangi Baby, kuna vile unani drive crazy Na kuita crazy driver Kweli mapenzi haya na garangi
Kamu na mpenzi, tazame usoni Na mwambie, we ni crazy driver.